wanushalila nami wahamba nami smagate amanyabonga ichino makhathekani watho mina ngiyawazi obothe wano inkosi oyinkosi yamakhosi. Jesus. Yeah.